Mix.com.
Marco.
Amo bebe, nimetosheka, nimeridhika nawe. Amo bebe, amo rede, umeniteka, umenishika swe. Amo bebe,
nikamani mona bala mwezi mchana, nikikutazama mana mzuri sana. Tena twaendana shanifata mi nikawakata maisha kufata we ukawakata
mwingine ya simshuhudie atekani kone na roho yangu itulie. Cause you so special, special tujenge kesho. Kesho yenye vicheko, cheko furamate.
Kamani muna bala mwezi mchana,
nikikutazama mana mzuri sana. Tena twaendana shanifata mimi.